ngiyofika lapha inkosi ngibekele khona amathuba ngiyobekezela nami amaphupho amamela nami konke kwami nami ngiyofeza sali nami ekhaya bayojabula ngami
mngaliwam Zilam, ungigele kwisitha samzilwa nam, eh. Hamba nam, hlala nam, nami ngifuna ukufeza ngamaphupho. Impilo ibethe bonje, impilo kamnandi ngibe nako konke. Abasha amahetha nje, animile mali ngihambe ngiyopola, eh. Manje sesifuna amadola, sigijima isiphupho. Ayina kanjani ibutho, bekani bafana nelutho. Umanje ngidinga amamitha, eh. Operation keep amahitla, eh. Tashisa spetha amahitla, eh. Unico